ngiza izolo funa ubuyisa ikwaito ngomhlolo ungangitshela indaba zomjolo mina umngane wami unoxolo uthanda imali nemoto ungamjaji ushaya nefoto abaningi bathakele ngqondo kodwa phande imali kunakekela igogo akalale busuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athole omunye ujomo azomtithi ngqondo abaningi bathakele ngqondo kodwa phande imali kunakekela igogo akalale busuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athole omunye ujomo azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo akalale busuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athole omunye Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo akalale busuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athole omunye Jomo khona abafazi abaphila kaphila bayeke isikolo baphane ngomzimba uthole impilo engcono bese wena uyajaji uzenze ngcono abuvele kwatela bo Jomo obaba abathethe ingqondo khona abafazi abaphila kaphila bayeke isikolo baphane ngomzimba uthole impilo engcono bese wena uyajaji uzenze ngcono abuvele kwatela bo Jomo obaba abathethe ingqondo funa ulungise eza izolo funa ubuyisa ikwaito ngomhlolo ungangitshela indaba zomjolo mina umngane wami unoxolo uthanda imali nemoto ungamjaji ushaya nefoto unoxolo sambi ke Unoxolo sho estor sakhe sibhlungu asambi Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo akalale busuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athole omunye Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo Jomo, azomtithi ngqondo akalale busuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athole omunye Jomo